This is a remix. Sabaka rim again. Is it a
Kubajya mu mbaho zikore bitanda
warube mu bibi.